ShankySupplier.com. Arbena Saba.
Asikia msani mnyama ya
Makapelo
Kokokobi
Dashbo in the beauty.
Hey Arbena Saute mwanenu wana. Mwanenu wana Asefen Hamakapelo Hey, kuli mapenzi ushenzi
Ushenzi
Mpendani pendi
Makuzi
Inakosa usingizi Sari Sina fazari
Sina fazari
Kuli mapenzi ushenzi
Ushenzi
Mpendani pendi
Makuzi
Inakosa usingizi Sari Sina fazari
Sina fazari
Kwe mtoto Mapenzi ya siku wizi 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 mimselasi ya wezi Kitandani unakanga moja nyepesi unainama unainuka unakatika Kitandani unakanga moja nyepesi unainama unainuka unakatika
Mapenzi ya livyo ni upoyoyo Ula niende disco nikacheze ngololo Mtoto wa mtu nampa moyo Na kuna mwezi wa nampa kalio Kani bora nile bata Abia nyingi na mabapa Akupenda penda na acha Amoyo natupia paka Yani bora nile bata Abia nyingi na mabapa Akupenda penda na acha Amoyo natupia paka
Kuli mapenzi ushenzi
Ushenzi
Mpendani pendi
Makuzi
Inakosa usingizi Sari Sina fazari
Sina fazari
Kuli mapenzi ushenzi
Ushenzi
Mpendani pendi
Makuzi
Inakosa usingizi Sari
Sina fazari
Sina fazari
Skoo
Flash boy in the beauty Alosema mapenzi uchizi ajazingua Kuwacha ni kuamua Sometime na fosi Ila bado mikosi Na mua humzigu wa mapenzi kutua Yasha ni tesa kichizi Mpaka kaniona chizi Nkajifunza mapenzi ya kununua Yasha ni paka masizi Kwenye joto na frizi Hey nigga sibola tukujichua Naenda lesi nyumbani mama mtu ule Kumbe ni kiludu na nona kama msukule Fuck shit Mapenzi ni mapambano flag I'm shit Kwanza mapenzi soda wanseme I'm sick Kuna kidudu mapenzi Kimetafuna moyo kwenye koma Umif maji haya beat
Alaipi mapenzi Mapenzi Yasha nitesa kishenzi Oh mapenzi
Angute Watele
Kuli mapenzi ushenzi
Ushenzi
lile mpendani pendi
Makuzi
inakosa usingizi Sari Sina fazari
Sina fazari
Kuli mapenzi ushenzi
Ushenzi
lile mpendani pendi
Makuzi
inakosa usingizi Sari Sina fazari
Sina fazari
Sisi ya Timu weu 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 Asita sita 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 Namba kubwa yo Eski de toto la mama shamte Weu Muni visho Atafuta ila kupeleke banye mademu wewe Nikiwa na Wake up, Bible. I just said,
Spat Africa Records.